Vinox Records.
Kama utachoka uone wataka ondoka, nishike mkono enda nami, nitunzie wangu moyo, usiniache dakika, ilo penzi la moto niongeze mimi. Baby, kwa nini unanuna nuna nambie? Oh my love, ukaja wewe, ukanivisha mi na moyo wangu, niishi na upweke. Mpenzi wangu, kaniamini, mvumilia, shida zapita, subiria na mitafika. Basi sikia, moyo unakuita, sije kimbia. Semeni maneno simwachi habibi wangu, nina macho ya raha hayao ni kasoro. Usisikize vineno kani hofu na vimada, dumo la raha silagi viporo. Baby tabasamu, usimkoseshe hamu, mekapu nye mjipake ya natural beauty. Afu mtoto nitamu, napendeza takijamu, hata jipake mbibu.